Hey, yo, D. Tongo Records, Ukuze baby.
Jeff Master.
Hey, baby, nakupenda. Atenu saze kunitenda. Nita kupu nachopenda. Hey, baby, you see like a banana. Mana wana sema tumefanana. Lakini acha roho yangu itauma. Itauma, baby. Hey, yeah. Baby. Hey, yeah. Nini mini fanye. Sema kitu gani mini kupe. Hey, nimelezika. La penzi lako. Leave you, sito kwacha baby, cause I love you. Only you, I love you. Hey, yeah. Weni mzuri kama mama. Onesheje uli wendo mkamwana. Nesito kwacha wendo mama. Una mapenzi matamu kama mama. Umeni bamba. Na kama weni mto mini mamba. Nesina swaga za kishamba. Na wika wala sujogo wa shamba. You are so beautiful. Na enjoy nikiwa na we. O mi nataka niwe na we. Nisipaga we. Hey, yeah. Baby. Hey, yeah. Nini mini fanye. Sema kitu gani mini kupe. Hey, nimelezika. La penzi lako.
Baby,
got my man Jeff Master.